studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
On a hédé be studio tamani yoda sa yo sakik modo Ousmane Diko alanton kabaruji gondi dodi jude maison de la presse la bamako nu jire wonani to bogi jande tu nyalana aduna habugol e jurneru yaminama le mali do do chapane jena debbe temder fu yo jurnabe le pale yogaaji leedi meden dum latima goddirgal kanan kobe leedi je 5 sahel du politique o selene dum e de batum en jeebo o le ngaldiro ba goddu ne faana hono wayde denagu goddu do le leful sahengol handan yo kabar telefoji men chafanto on kala ana nawtoro hodun sabi so mon fu ana yidi jogade on keban jabu mudun yo di ngoni sembe kabaruji dum en jogoni on bismillah haɓatoɓe ganda koye taton mbarama kikiɗa ko o gawo ko heɓay nanɗe heedi ton yimɓe jomɓen kaɓarɗo wonnoɓe le mobile pelliɓe paadi mumen majjude ngallude nde fo ana jergini hannden nanno bitikaji kewɗi ɗu uddi ko warata min ɓeydana on faamu e dow muɗum hannden jeegon lewru février ñalande aduna ngam haɓugol e jurniru yamminama nenno golle muɗum ana waɗe le mali ɗo fu ɗo ko ɓadoto capanɗe jeenon debbo le temdere fu yo jurnaɓe ile keɓali duuɓi sappo e joyi ɗi nanɗe jata kollitaɗe ɗe nenno gudam le communeaji sappo e jeegon cercle o ka fu haddiro ana heddi e ley ko gollirde ɓamtare debbo e sukaɓe fawarde galle andini fay ko imma daraji kewɗi gaɗa ko kanko Almoudou Mohamed Bangou mo gudam ɗum keɗa e studio tammani wonko heɓani le hen keɗe ko Mamadou Sabou Seydou emi hooreman keɓani o
utteji julniru na kewi eɓe mbawi latade e wattu dabɓo ma wattu juɗɗo ɗum woni ko holliti docteur Mama Dambele mo suuru dogotoro gundam
fanda hakkillo noon debbo jurniɗo aɗa wawi heɓude nawalla mawɗo e yuppugol ƴiƴam fa yona ñawuji tedduɗi fawarde e goɗɗi fo aɗa mbawi ay bilade e muɗum kutteji ana hen ɗi jiitatake law hono waltinde tague jomum kutteji goɗɗiɗo ana hono tiiɗalla wattu de jomum rentata e gorum fanda hono ɓeygu du siko hoore ana wawi hebde tampiri nde warta
accouchement
fatmata kipsi salomun na julnal noon sukaɓe rewɓe e ley ko ƴaɓɓi ka wakkat joni o o yoppi laɓɓe makko fay so o holti wiide e ley golle makko o tiiɗalla foof o heɓali ka o marti kumpa faratiji golle o e ley immadraji famminngol gaɗaɗi
minen golle amen o yo sella dari yo haddugol gol men doni gol men mbawa yoppude ɗum fay so laamiɓe ɓe mbaji kemme men joppa ɗum mine hoore ka wona noon ila men puɗɗi haddugol ngol min keɓali torra fo ele majjum ka hannden noon laamiɓe ɓe kollitimin kutteji ana hen
ka e wi oɗo inna galle o hollitini tan no faratiji golle julniru heƴata ana hani ɓe piya dabare tottude jomum golle goɗɗo saabi ko ɓuuri hewde keɓal mabɓe woni hen
fumiɗen keɓa e ley haddugol ngol cuuɗi se fawarde e genariji goɗɗi joni o miɗen andani jaati kutteji bonɗi tongiɗe e majjum ka miɗen yiɗi min kaɓane yalla miɗen mbawa yoppude fa fewi ila min joppi laaɓi amen ɗe wala fo ko min keɓata
e ley komin gundam julliru ndu yoppama guilla wattu omi netti sinde talkuru banggal gutude fewi oɗo golle o ka ɗum foof e tawede ana hani immadraji jokka waɗede yalla eɗum timma e ley cercle o foof
kala ko jiɗɗon famitade poɗe fay dow ɓeme amen ande facebook nantudeur on mbawi ɗum noddude numéro 75 84 11 11 na 75 84 12 12 fo dokon hakkillaji moɗon batu joyoɓe kanankoɓe leyɗe G5 Sahel e tilima keño wagadougou le Burkina Faso kanankoɓe leyɗe ɗeno kolliti ko hoƴi ɗum e ley waɗa wattu masibaji terroriste e ley lefol ngol ɓe dardi nations unis du noto guɓal ngal keɗɗana Mamadou Sama Seku fa famu ɓeyɗo
e ley ngal ɗo kawrtal kanankoɓe leyɗe G5 Sahel kolliti pellital mum en e anniya mabɓe hinnade haɓɓo fewde e torsiyaku bangi goɗɗo ɗum e ley communiqué moɓe gaɗi ɓe mbihi haɓo tan wawata fe latade dabare fewde torsiyaku nder sahel ngel ndenno ɓe gaɗi noddango fewde de adnaru ndu yo ɓeeɗo paabo imadraji G5 Sahel banggal kabaru ndenagu e yirwere nokkuji mabɓe ɗi kanankoɓe leyɗe ɗe nawtorki ngal ɗo kawrtal joɓal huncande hoore golliddal hakkunde G5 Sahel e fedde nations unis ɓe dardi yo kabaru G5 Sahel waɗa e ley sariyaji mabɓe e nokku jeɗɗo ɓerɗe saria nations unis oɗo nokku sariyawol ngol na yamira yo sembe e dabreji nawtere soni leydi na e alhaali tiiɗuɗo sanne banggal keɓe ngal ɗo kawrtal waɗi jonte seeɗen caggal imadraji mo guɓal ngal waɗi e ley nokku o ka ɗum foof e tawede guɓal ngal heɓali fa hannde hawrintinde hakke milliard uji ɗiɗi e ko fawi kalisi euro mo leyɗe paɓotoɓe ɓami noon aadi tottude e ley hitande 2018 to mourtane tun
batu duhawu e goonga mo wona iblisako e gañani woni ko Mohamed Diko hoorejo ho conseil islamique holliti waran wadde alal garowo on e wi makko malinkoɓe fuu dokkodira juuɗe fa leydi meɗen ndi yalta e luggere tiiɗalal ngoduka ka keño o onno joodi di ko noddu e yettinobe kabaruji bama ko do kede ko mumuni sendibu hebani hen
en journée de bénédiction en
journée nyalande bato kany halde gonga ka wana nyalande holitinde metimun yella men yo joinde hakkile kala homo fu min bawa ittude basi le leedindi mo mili mi dem bari wonde dun toni min golle men yo wonde noda ngo sawnde yibbe joode kala gonga hakkune men tewten dabareji bawdi yaltinde leedindi le godo tidal mi do holmide mi dem bawi daranade dun an hani tanke be aniya golli dinde dewrinde sembe men e hakkibe men yalla leedi ndi ana yalta de
gobati handen do jaada fu noppi e gite keraaki fe telefoji di se yogo he weltike e nafa mudun yogabe kolliti galleji kewde ana turri e majjum fasannen kanko adam amadu haydara wonko hebani le hen kede ko umar waygalu e mi hor men pacci tani on
miden le gren dene no dirtene bakari bugu de do sukabe jokolbe homo fu anni hippi tan ana jawa telephone mudun o do suko jokolo mo no dire bakari du mokkan bare e dubi no ga e joy o holliti wid neutral dido telephoneji kesi yo wajibi non
miden nawtora sabe ana faabo men andude miden bawi bande dictionnaire faame anda koro ko men andano me natan e connection du fa men kalde e gida
iro telefoji ana yafina sanne kaldal hakkunde yimbeele be tawede wiide idum joggi kutteje fu no yimbel wobbe kay kollitiri wiide o do goto e jo galle hollitiwiri nyaloma hande do sa jeewi dum waddi kutteje kewdi e jande suka be
kudde didi ngodi hen ko torata kanyi e ko nafata fu ana hen se a yahi le galle ata gorko e debbo fu an joggi telefoni mum fay sukaabe yo non ana bonnete jande sukaabe ka jaate baawa fay dursita
dum ke ande ko nayiri bangal tellal leedi meden di kollitwi dido telefoji ana way waddu kutte jaade fewde e gandi hore bi adama kedemo kanko docteur Alain Dambele ko wasifir do hen
mi yo dogali le mel do non telefoji di nawtata ni bangal toro kurangaaji mum non li chaddi sikke wala nawtata du fa petito dido telefoji ana wawi waddude nawal chaldi kirikiri jaati ana wawi bangude hen noppi gite fu denaaki edi kurangaaji fawarde e gaadi hore
wobbe antur kuliti widana pammi sanne kutteji ko dido telefoji bay waddude e mudum hen deedo ande kesse tinnino wobbe kay kuliti wirsene an lelo tinno fati banna dido telefoji bangue hore mudum so di charso du jomo tinno fati nawtorodi
Festival sur le Niger woni ko sukaabe yimobe Mali korsini ko heewi du e mabbe andama le aduna batemudun kanko fati yatra o nelado studio tamani to seguto wonko hebani en kede ko Mamadou Samy Seck e min do hore men pacci tanen
mo wi'e Gawsou Dia lolirdo fardu wara fi arande odo artiste o warde e ndedo yambre Festival sur le Niger e wi mako yonu ku do sukaabe en nyanyambe golle mbawata matere sanne
sam permet ana wala kambe derade faamu le ko gollami ko si sukaabe nyanyambe golle haala e halama wana min ton sukaabe wobbe ana ton e nokku kawretal e dokkondiral hakkillo
du rencontre yambere festival sur le Niger latri sababu min nawtoro ko heewi dum woni ko holliti o do dawdo e le ngaluje kewde e runde afrique
da ma vida
le golle am o mi beedorike ko heewi sabe mi subama le caravane dejere mi yahidu festival maroc noddirte do taragat o goddi ana e lawol warde di kammi wadde
qu'on doit faire
tota do teddengal yambere nde kanko Cheikh Tidiane Seck waji gisane bedo sukabe artist jugibe nyanyal e le golle mun en o darribe yo kuntena hore e le jimimabe di kala ko woni finata wa leedindi
le contenu
kabaru mo manjidi famende yimbe o woni kabaru lobbo to ngide do deejere jarondiral jafondiral fawarde e yidde tagge honum
e do kuyam bedo artist en sukabe woni ko yambere festival sur le Niger na jukki wadede to segutun den na dum latto saw bedo sukabe keba fahande do matete e do weltare dum ngarbe hawrudembe
kala ko hebe le festival sur le Niger ofu nelado studio tamani fatiyatara anoto seguto andinan non jango yewtore dogando centre corée kabaru kambe hono be kebali kabaru hono kambe kebali dubi noga e mali do hawi burkina faso kikida ko o se nanude mbadu tobe tati jogi tiagal ko hawi senegal ko piide ballon tato be do wada nyande asowere jene leru do fiidata e gana wattu mo 3 jabbato min minitaji sapantati lengaluro nyamende
studio tamani yo faabal laamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
nana le region gawo otan ono pademada jottade e bambale kilo ngaji setan pademada jottade bamba non pinasi gotaka muti fa sukaɓe tato hettonoɓe taba jooɗima ley hen duroɓe tesidi du dabajum e hande ana ley farati fa sanne fa keɓali hono fikkude ɗi nanan ɗi rafikiɗo pikkiri waddani dabaji ɗi duɗɗeɗe ley majjum fa waɗi noddago ɗo fewde e on jeygaji fawerde e laamiɓe yalla ana noto nonde coggu salati du ɓuytima fa sanne le gallure sans les région sigu o nana jagotoɓe kolliti yo batte hono gabbugo ndiya maayo ɓale go sabani ɗum nenno golle muɗum ana horsi fa sanne nenno ɗi heewi le gallure yon yo ɗum gondi sembe kabaruji men jogani on kede eɗat fande yewtere me ana yesso en tawde ko warata
Thank you.